haya nichotaka unyayo wala kunifanya zezeta. Haya ni mapenzi yanafanya nijieleze. Asha nijaza manyota ona ninavyo pepea. Kwa kiringe maruani ameatuliza. Shika hapa, shika pale, taratibu na enjoy. Ndege ni shanasa, sicho moi. Ananifanya na enjoy. Baby, nasema, nasema, nasema dharani wajue. Mapenzi unayo nipa, sitake mwingine mgawie. Nasema, nasema, nasema dharani wajue. Mapenzi unayo nipa, sitake mwingine mgawie. Baba wee.